Wawa, Mr. Free, na watu. Nisamehe baba, nisamehe baba, nisamehe baba, nisamehe, nisamehe baba, nisamehe baba, nisamehe baba, nisamehe. Nikuja sasa, nipumzishe wike, nimetoka sana, niondole dhambi. Nimekuja sasa nipumzishe ikwe, nimetoka sana niondole dhambi. Enda, enda papa penda, enda papa penda, enda uniokoe nasema sasa penda, enda ikwe penda, enda ikwe penda, enda unikomboe.
Nimechoka na dhambi, choka na shetani, amenitenda yani, lakini kwa Mungu jo shukrani, ameniokoa na kunibariki sana sadiki, kujeni tuweze tusadiki, Mungu baba amenibariki, toleka sasa kila mtu, twende, 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 twende,
Nikuja sasa, nipumzishe ipe, nimechoka sana, niondole dhambi, nimekuja sasa nipumzishe ikwene, nimetoka sana niondole dhambi. Enda, enda baba tena, enda baba tena, enda uniokoe nasema sasa tena, enda ikwe tena, enda ikwe tena, enda unikomboe.
Nawanda, 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 kwa nini mwalenga sana sagodi, nawanda, 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 kwa nini mwalenga sana sagodi.
Niko ready nenda war, magodi pinya floor, yani kwa kielekto ni powa, ukimpata na kukomo.
Nikuze sasa, nipumzishe ipe, nimetoka sana, niondole dhambi. Nikuja sasa, nipumzishe ipe, nimetoka sana, niondole dhambi.
Maneso menyokoa, dhambi zote ametoa. Nilikuwa nimekabila nothing, sahi niko nazo niko naka something. Ninataka sahi sahi, hiyo njaro haifai. Maneso menyokoa, amenyokoa.